Afri.com. On the beat.
Diblo one touch.
Hana kipindi minaso manenu sinajina. Wanangu kibawali nikata. Na nikamwaga jasho manenu kajituma. Siku kata tama. Na kipindi minaso manenu sinajina. Wanangu kibawali nikata. Na nikamwaga jasho manenu kajituma. Siku kata tama.
Kipindi minaso manenu sinajina. Mini nisapoti wanamta. Zili nitoka jasho mabro wakasema. Dogo mwiko kukata tama. Kipindi minaso manenu sinajina, baka mademu walinikata. Eti leo nimejipata singeli na haka. Mambo pepe. Mindo mtoto Morogoro, hausi ndile mjibali kasolo. Nachalaza fimbo za chikipolo, mtunzi bola jana leo na tumoro. Misina kibuli, sina ujeuri, since day one minasko sifuri. Maisha ya chuo ya kapungua kufuli. Kipango, kipo upongo. God bless, develop singeli, open gates. Every day we pray for you. I'm Brazilia, God bless. Develop Singeli, open gates. Every day we pray for you.
That's
ya Allah. Ee Mwenyezi Mungu, naomba utubariki sisi wasanii wa Singeli wote, wadogo kwa wakubwa, wanene kwa wembamba, wanaotusupport na wanaovimba, wote tubariki. Lengo ni muziki wa Singeli ufike mbali. Kama sisi tunavyoiga sound za wenzetu, basi hawa wenzetu pia na waige sound yetu ya Singeli. I wish one day Singeli naimbwa na artist wa New York, artist wa South Africa, artist wa Nigeria. I wish.
Most chino under DJ.
Singeli iko mikono salama. Thanks my bro, Kid and Fighter. I appreciate you bro.
Siwezi zipinga baskani, zilini toa mimi chini. Nikakubalika na wauni, tandale kule uswahilini.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.